I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world. And that's our job, is to spark somebody else watching
where
us.
Where was the escape reality? Na msito si kidogo, na waroga kama sosari. Niko hae nye mko nasari, ikipaji na nilisha. Domana naishimika, nikifanya na babika. Sense dona roga, ngoma zenyus na mangoda. Nudity all over, wako uchi bend over. I'm not teaching tanikoma, he level ni mature. Wanna expect me switch style, here is stamina na Roma. Mini mira kwa society, na sense ni variety. Kwa game kuna calamity, hii ni masterpiece G. Wana ni copy me, ma wannabe, wanna envy me. I'm making good music, kuza wakubo kwa wadogo. Maskini na bigogo, macho ayo ni kisogo.
Our job is to spark somebody else watching us. We might not be the ones, but let's not be selfish. And because we're not gonna change the world, let's not talk about how we should.
Yo, East, every artist should teach my brother, my father, my mother, and my kid. East, every artist should teach kwanzia bara, inchi, mikoa, kata na vijiji. East, every artist should teach my brother, my father, my mother, and my kid. East, every artist should teach. Every artist should teach.
Yeah, kiacha madem kujisifia. We ni mkali kila ngoma utungi unavyotupia. Vipo vingi utesefu jamii ukizungumzia. Tuafunzu wafaidishe watu ulichobarikiwa. Sani unachora picha ukuigiza. Unaweza kawa teacher na ukaficha ukifundisha. Empata picha, wanao kadhaa wanafanikisha. Unasolve mabala kwa sanaa unawasilisha. Ni vipi utayacha legacy? Nikiwa kila track matusi, ni vipi nitakuita legend? Fano Professor Jay alisikizwa na madingi kina mama, masela watoto shule za msingi au sugu mapinduzi kwa sanii na wapate shilingi. Kwa mhadhiri kama Maalim Nash MC, mtaupate mapindi. Toa mapini kama damu shule kongwe, shule na shule ambayo yasoma kisa ada tupe shule ya bure.
Hey yo, East, every artist should teach my brother, my father, my mother, and my kid. East, every artist should teach kwanzia bara, inchi, mikoa, kata na vijiji. East, every artist should teach my brother, my father, my mother, and my kid. East, every artist should teach kwanzia bara, inchi, mikoa, kata na vijiji. East.